The Fox News decision desk can now project that former Vice President Joe Biden
has been elected President of the Fox News press there.
Iyo Stefano Gizzeri ayaa ku dhawaaqay in TV-gu uu sii saadaalinayo in Joe Biden uu xilkii madaxtinimo ku guuleystay. Arrintu waxay ahayd inay halkaasi ku dhammaato, hase yeeshee Donald Trump oo ahaa madaxweynihii 49aad ee Mareykanka diyaar uma ahayn inuu qirto in laga bediyey. Haddii aad tirisid codadka sharciga ah, anigaa si fudud u guuleystay. Haddiise aad tirisid codadkaan sharciga ahayn, way isku dayi karaan inay codadka naga xadaan, ayuu yidhi. Donald Trump ayaa ku booriyey taageerayaashiisu inay Kongareeska ka hor joogsadaan tasdiiqinta natiijadii doorashada markii ay taariikhdu ahayd 6 Januari ee sanadkii 2020. Si adag baan u dagaalamaynaa, haddii aynaan si adag u dagaalamina, wax dal ah oon mar dambe yeelan doonaa ma jiro, ayuu yidhi. Wixii dhacay ayaa noqday muuqaalan weligii laga filan inuu Maraykanka ka dhex dhaco, taas oo keentay in mar labaad Trump loo qaado codka xilka xayuubinta. Diidmadiisii natiijada ayaa calaamad u noqotay in Trump uu yahay nin wixii lagu soo dhaqmi jiray ka bayra. Waa kan Ross Bietner oo ka tirsan wargeyska The New York Times.
I think what you see is somebody who has incredible confidence.
Waxa ay la tahay qofkaan aragnaa waa qof kalsooni siyaadaha ku qaba naftiisa, ayuu yiri. Ross Bietner iyo Susan Craigi waa wariyaal dhinaca baarista u qaabilsan wargeyska The New York Times, waxayna isla qoreen buugga lagu magacaabo Lucky Loser amaba nasiib weynihii guuldaraystay, kaasi oo ay kaga hadlayaan sida Trump uu isugu muujinayo inuu yahay millionaire isagoo xoolihiisa gacantiisa ku tacbaday.
He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject
ilaa bilowgii 80-aadkii weligii mu aaminin dadka khubarada ku ah xirfadahooda. Mar walbay hawl u qabanayaan isaga ayaa u sheegi jiray sida uu wax u rabo, ayuu yidhi. Dhismayaashiisa waxaa si weyn uga muuqda magiciisa iyadoo far dahabi oo waaweyn lagu qoray, taas oo calaamad u ah yididiiladiisa iyo isxayeysiintiisa. $200 million ayuu haystay markii uu New York Times wareysiga siiyey. Haddana lacagtaasi waxay noqotay 1 bilyan markii 7 sano kadib uu wareysi siiyey barnaamijka 60 Minutes. Donald Trump ayaa dadka kaga dheereeyey inuu soo jiidasho sameeyo, isuna muujiyey inuu yahay qof dadka heshiisya la gaari karaa. Malaayiin dollar ayuu magiciisa ka sameeyey, hase yeeshee guulahaasi waxaa daba socday dhibaatooyin dhaqaale. Shirkadihiisu waxay 6 mar xireeyeen inay kaceen goobaha khamaarka lagu ciyaaro oo isagu lahaa ayaa kacay oo iyaguna xidhmay. Trump ayaa guuldarooyinkaasi dhaqaale dib uga soo kabsaday kadib markii uu bilaabay barnaamijka TV-ga ka bixi jiray ee lagu magacaabo Apprentice.
Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan si rasmi ah ugu tartamayaa xilka madaxweynaha Maraykanka. Dalkeenna waxaan mar kale ka dhigaynaa mid weyn, ayuu yidhi. Isagoo aan gabasho lahayn ayuu Trump noqday mid wax kala fogeeya oo wadaniyadda ku ololeeya.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs.
Marka Mexico ay dad soo dirto, ma soo dirto kuwa ugu wanaagsan ee waxay noola imanayaan daroogo, dambiilanimo, kuwa wax kufsada, iyadoo aan u malaynayo in dad wanaagsanana ay ku jiraan, ayuu yidhi. Markii uu madaxweynaha noqday, Trump waxa uu magacaabay garsoorayaal maxkamadda sare gala, kuwaasi oo ka caawiyey inay beddelaan sharcigii federaaliga ahaa ee xuquuqda iyo miiska soo ridida. Dadka badan 150,000 oo qof ayaa Maraykanka ku dhintay. Horraantii sanadkii 2020, xanuunka COVID-19 waxa uu tijaabiyey kartidii Donald Trump. Trump waxa uu boobsiyey soo saaridda tallaalka cudurka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in saynis yahanadu ay eegaan in bleach-ta amaba daawada dharka lagu cadeeyo loo isticmaali karo in fayraskan lagu dilo. Iyada oo dadka badan 9 milyan oo qof uu xanuunku ku dhacay, tirada dhimashaduna ay dhaaftay 230,000, ayaa bishii November ee sanadkaasi ay dadka Maraykanku doorteen Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha xiga ee Maraykanka. Intii uu xilka ka maqnaa, Trump waxa uu la kulmay dhowr dacwadood oo dembiilanimo, waana madaxweynihii ugu horreeyey ee dembiilanimo lagu helo. Sidaasi oo ay tahay, hadda ayuu ka caansan yahay xilli kasta oo hore. Waxa uu sanadkan ka badbaaday isku daydil. Arrintaasina waxay sii xoojisay dabarka isku haya isaga iyo taageerayaashiisa. Pam Smith waxay taageertaa Donald Trump.
God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose.
إلهي قرصة يكلا يهي ترامب طبب يؤجيدو أيانا لو بدهديي وحارجيني إنو نقضم بدعوينها تضبيها فرطنات إيه مرايكن تاين تري سياسة دم مرايكن كمرنا ما أهي سيدا يهادو تاي إلا مرتي ترامب وفقارها صوغلاي ترامو آميد كميدا لبدو قف إيه قريد بوغا لغو مقا عبد The Art of Comeback أما بحب كديب لوغو صونو ألادو أيها هادي سو ديارنا إنو نقضم بدكميدا ددك لغو مقا عوين إيه سياسة دم مرايكن كا